waa warkii idaacadda Star FM.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wawarki idhaa Star FM.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pale pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni, na usifikiri hatuzijui, kwani hazitujui, tumeishi wapi?
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaal dhuhur wanaagsan, kulanti wacan qodobada warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xaaladda amni ee ismaamulka Laikipia oo maanta laga shirayo, Turkiga iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga amniga iyo difaaca, wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn 17 qof oo ku dhimatay rasaas dabaaldeg ah oo laga riday magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegantahay 4/9/2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Golaha qaran ee ka tala bixiya arrimaha ammaanka NSAC ayaa lagu wadaa inay maanta kulan yeeshaan si ay u eegaan xaaladda amni ismaamulka Laikipia. Waxaa sida tani laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha isku dubidda howlaha qaranka. Xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Karanja Kibicho ayaa sheegay in dowladda ay wax ka bedelayso qaabka ay u wajahay lahayd amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah dalka. Dr. Kibicho ayaa xusay in dilkii dhowaan hal qof lagu geysay dowlad deegaanka Laikipia aysan dowladda u dulqaadan doonin falalka noocan, isla markaana ay talaabo adag ay qaadi doonto.
Lugha ya mdomo haieleweki, kwa hivyo serikali sasa italinda wananchi vile wananchi wanafaa walindwe. Kwa wale watu hawasikii chokoza, wameweka kidole kwa macho. Tukiingia hapo tusipate viongozi wanakuja Harambe House kusema tumeenda sana. Iko hii culture ndogo ndogo tumeanza kujiletea tukijifanya ni culture zetu. Hakuna culture ya wizi, tunaweza kubali hii ni culture. Na watu wa Laikipia wameendelea kuumia sana.
Waxa sidoo kale su'aal galiyay sida hoggaamiyasha maxalliga ah ay uga go'an tahay dadaalada nabadda ee dowlad deegaanka Laikipia iyo ismaamulada dariska la'ah. Dr. Kibicho ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin in qaar ka mid ah hoggaamiyasha aagaasi laga soo doortay ee hore u carqaladeeyeen dadaaladii nabadda ee la waday. Waxa uu ka digay in dowladda dhexe ay hadda fulin doonto wixii go'aan ah ee la gaaro, isla markaasina ka dhanna xaaladda amni ismaamulka Laikipia. Isku dhacyo soo noqnoqday dowlad deegaanka Laikipia isla markaasina u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. Hoggaamiyaha ODM Raila Odinga ayaa sheegay inuu sameynayo isbaysis balaaran oo mideyn doona Kenyaanka isla markaasina ka caawin doona dalka inuu horumar gaaro. Mr. Odinga ayaa sidoo kale sheegay dadaalka la doonayo in lagu bedelo dastuurka lagu talagalay inuu waddanka mideeyo si kheyraadka loo wadaago si cadaalad ah. Hadalkan ayuu jeediyay xilli wada hadal la yeeshay Mr. Odinga gudoomiyaha kala Wycliffe Oparanya Kakamega, Wilburo Tujilo, Vihiga James Ongwea Kisii, Wycliffe Wangamati Bungoma iyo Susbita Ojomong Busia. Madaxa ODM ayaa dhinaca kale sheegay in xisbiyada la abuuray ay yihiin kuwa ka qayb qaadan doona horumarka dalka. Waxa uuna ku baaqay inay la shaqeynayaan xisbiga Jubilee iyo xisbiyo kale si dalka loo mideeyo. Waaxda dambi baarisee dalka DCI-da ayaa xaafadda Kirileshwa ee magaalada Nairobi ku qabatay 3 sanayaal oo la rumaysan yahay inay qayb ka yihiin dadka sameeya lacagaha faalisada ah. saddexdan shakhsi ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Abdul Aziz Ibrahim Hassan oo 54 sano jir ah, Dorgas Intoyo oo 34 sano jir ah, iyo Aaron Bob Musimbi oo 26 jir ah, waxaana si gaadma dhisay ayda ugu weerareen goobta lagu magacaabo ah Media Apartmentska. Sida laga soo xigtay DCI-da, saddexdan eedaysana ayaa lagu helay lacago been abuur ah oo ah kuwa la dhaqo. Lacagahani lagu qabtay ayaa kuwa gudaha iyo dibadda. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in caasimadda dalka ay tahay magaalo ay dadka badanaa doonayaan inay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin, sidoo kalena la siinayo mudnaanta koowaad haddii doorashada guud kadib. Waxa uu sheegay in haddii hoggaanka ugu sarreeya ee ku guuleysta ay wax ka bedeli doonaan xaaladda nolosha dadka danyarta ee Kenyaanka, gaar ahaan magaalada madaxda dalka ee Nairobi. Maruu arrimahani ka hadla ayuu yiri ku-xigeenka madaxweynaha dalka:
safari hii hii uchaguzi inakuja hapa mbele, sote tumekubaliana ya kwamba yule ambaye ako na sera ya vile vijana watapata kazi ndio tutamsikiza. Yule ambaye ako na sera ya vile mfanyabiashara mdogo atajengewa soko, apatue biashara ya kufanya biashara yake iinuke, ndio tutaongea na yeye. Yule ambaye ako na mpango vile tutahakikisha kwamba wakulima wanazalisha chakula zaidi, ndio tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya, ndio tutasikizana na yeye. That is the conversation we want to have as a nation. And I want to tell you, ladies and gentlemen, the people of the great city of Nairobi, this city is the city of hustlers. Mimi ninataka niwaambie, hii safari haitakuwa rahisi, kwa sababu kuna watu wametuzoea vibaya. Wametuzoea kazi yetu ni kuwapigia makofi, kuwaabudu, kuwapigia kura, ili hali mambo ya mwananchi mdogo haimo katika mjadala ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunasema safari hii hatuwezi kukubali eti siasa inapangwa kwa mambo ya viongozi kupata, itakuwa ni kwa mambo ya mwananchi mdogo haki yake itafutwe, ilindwe na haki yake ipatikane. Tumekubaliana. Na ndio niliongea na hawa viongozi, nikawaambia mimi nataka wale biashara wadogo wa Nairobi, wala wanauza mahindi pale chini, wale wananyoa pale chini, wale mama mboga pale chini, na mimi nataka niwaambie hivi, katika hii safari ambayo tunasema tunabadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya, tunataka kwanza, kabla hatujabadilisha katiba viongozi wapate, lazima tubadilishe uchumi mwananchi apate kwanza.
Shacabka Kenyaanka ayaa laga codsaday inay qaataan tallaalka COVID-19 kadib markii dalka soo gaareen tallaalo aad u tiro badan. Tallaalkii ugu dambeeyay waxaa xalay waddanka la soo gaarsiiyay 141,600 oo ah daawooyinka tallaalka ee cudurka COVID-19, gaar ahaan nooca loo yaqaan Johnson Johnson. Waxaa daawooyinka gegada caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi kula wareegay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay horkacaysa xogaha sare ee wasaaradda caafimaadku u qaabilsan dhanka maamulka Dr. Mansi Mwangangi. Waxa ay sheegtay in taageeridan dheeraadka ee dhanka caafimaadka ay horseedi doonto in cudur sidaha COVID-19 laga tallaalo ilaa 17 milyan oo ah dadka waaweyn ee ugu dambeeyay dhamaadka bisha 12-aad ee sanadkan. Dr. Mansi ayaa intaasii ku dartay in tallaalka la filaya inuu noqdo mid waxtar weyn leh, gaar ahaan dhanka heerka daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Waxa ay xustay in qaadashada tallaalku ay weli hooseyso. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in ilaa hadda 2,809,389 qof ay qaateen daawooyinka tallaalka ee ka dhanka ah cudurka COVID-19. 809,389 qof oo tiradan ka mid ah ayaa markii labaad la siiyay tallaalka. Waxay tani ku soo adeysaa iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalka ay rajo ka muujisay in saddexda toddobaad ee soo socda ay hoos u sii dhacaan xaaladaha maalinlaha ah ee cudurka COVID-19. dhaqaatiirta ka howlgasha dowlad deegaanka Mombasa ayaa ku go'diyay in maalinta Isniinta ay bilaabi doonaan shaqo joojin iyagoona muujinaya cabasho kalena mushaaradkooda bootaan ayaa qodobkan ino haya
shaqo joojintan ay maalinta Isniinta ay bilaabi doonaan howlwadeenada caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegeen inay ka dambeysay kadib markii labada bilood ee ka soo gudubnay ee bishii July iyo bishii August aysan helin wax mushaarada Bita Mroko ah wakiilka ururka dhaqaatiirta ee dalka ee u qaabilsan magaalada Mombasa ayaa waxa uu sheegay in ay xafiiska barasaabka ee magaalada Mombasa ay tagi doonaan maalinta Isniinta ayagoo banaanbaxaya gaarsiin doonaan cabashadooda la xiriirta mushaar la'aanta
Yeah, we are congregated here today to inform the public and the employer.
Halkan waxaan isugu nimaanay inaan u sheegno dadweynaha iyo weliba sidoo kale cidda aan u shaqeyno iyo weliba sidoo kale shaqaalaheena in maalinta Isniinta wixii loo gaaro in aanu howlwadeenadeena ay sameeyaan shaqo joojin la xiriirta mushaar la'aanta. Maxaa yeelay labada bilood ee aan ka soo gudubnay ee ahaa bisha July iyo August wax mushaar ah maana helin. Waxaan isku daynay inaan la xiriirno xafiisyada ee qisaas arintan laakiin sina sabdarro maana kelin wax jawaab aan qanciso waxaan soo ogaanay waaxda maaliyadda ee gobolka Mombasa in aysan meel marin miisaaniyad ay ku shaqeyn lahaayeen maahan markii ugu horeysay oo howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Mombasa ay shaqo joojin noocan oo kale ay sameeyaan iyagoona sheegay in haatan xaaladu ay sii murugsan tahay maadaama cudurka COVID-19 uu saameyn xoogan ku yeeshay waaxda caafimaadka iyo weliba sidoo kale dhaqaalahaba maxamed cabdibootaan idaacadda Star FM magaalo xeebeed Mombasa
Sagaashan iyo todoba dhibic hal Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Haatan dhanka Soomaaliya Musharaxa xilka madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Giila ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ee Norway Marwa Hayda Johnson iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Norway kulankan ayaa diiradda lagu saaray xiriirka labada dal arrimaha doorashooyinka dib u heshiisiinta iyo maalgashiga shisheeye kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii loo sii xoojin lahaa taageerada dawladda Norway ee siisoo wadanka Soomaaliya Wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Haajo oo booqasho ku jooga dalka Turkiga ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee dalkaasi kula kulmay dhigiisa Turkiga waxaana si wada jir ah ay salaan uga qaateen cutubiyo ka tirsan ciidanka xoogga Turkiga kulanka yeeshan ayaa uga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada wasaaradood iyo kordhinta taageerada iyo tababarada ciidan ee dawladda Turkiga la garab taagantay Soomaaliya Wasiir Xasan Xuseen ayaa kaga mahadceliyay dawladda Turkiga taageerada hagaarlaanta ay la garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in saraakiishii ciidamada lagu tababaro Turkiga ay kaalin muuqata kaga jiraan Soomaaliya sidoo kale qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah kooxa lagu yiraahdo argagixisada labada wasiir ayaa waxay yeesheen kulan foolka foola ka hor inta aan wada hadalkii rasmiga ay bilaabin arrimahan ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah xoojinta iskaashiga amniga iyo dhanka difaaca sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Wasiir Hulusi Akar ayaa sheegay in Turkiga iyo Soomaaliya ay horumarinayaan xiriir ku dhisan saaxiibtinimo iyo walaalnimo gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo gaashaandhiga waxa intaas ku dhare in Turkiga uu sii wadi doono garab istaagga dadka Soomaaliyeed ilaa ay helaan nabad iyo deegaan nabadgelyo ah Dawladda Suudaan ayaa iska fogaysay oo beenisay eedeymaha kaga yimid xukuumadda Abiy Ahmed Itoobiya ee ah in ciidankoodu taageeriyaan TPLF ta ka dagaalamaysay Itoobiya Militariga Itoobiya ayaa Suudaan shalay ku eedeeyeen konton dagaalyahan ay ka soo gudbeen xadka Suudaan una soo talaabeen Itoobiya Suudaan ayaa sheegtay in eedeymaha Itoobiya aysan sali raatoona lahayn Suudaan ayaa intaas ku dartay in ciidankeeda aysan faragelin arrimaha gudaha dariska Itoobiya amma dalal kale waxa kale oo ay sheegteen ciidanka difaaca Suudaan ay joogaan xuduudihii loogu talagalay dhanka wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Kongreska Mareykanka ayaa la filayaa inuu maalgeliyo howlaha gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay waddanka Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay maalgelinta Afghanistan loo badin doonin maadaama dawladda cusub ee Taliban ay talada dalkaasi la wareegtay. Mareykanka ayaa sheegay in qaramada midoobay ay kala xajoonayso gargaarka lagu talagalay waddanka ee dagaaladu halkeeyeen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u safraya magaalada Geneva si uu isugu yeero shir heer sare oo ku saabsan gargaarka Afghanistan 13ka bisha September. Dhanka kalena ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay rasaas dabaaldeg ah oo ka dhacday Kabul, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee dalka Afghanistan. Kooxda Taliban ayaana dhankeedu sheegtay in dagaalyahanadeeda ay la wareegeen gacankuwaynta Banshir oo ahayd gobolkii ugu dambeeyay Afghanistan oo aysan horey u qabsan kooxda Taliban. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Shamjad ayaa sheegtay in toogashada cirka loo riday ka dhacday magaalada Kabul shalay ku dhinteen ilaa 17 qof ayna ku dhaawacmeen 41 ruuxa. Si la mid ah wakaaladda wararka ee Tola ayaa arintaasi ka warbixisay. Ugu yaraan 14 qof ayaa dhanka kale ku dhaawacmeen rasaas dabaaldeg ah oo ka dhacday gobolka Nangarhar ee bariga caasimadda Buzad Zangar, sida uu sheegay afayeenka isbitaalka aaga ku yaala caasimadda gobolka ee Jalalabad. Haatanna ku soo dhawaada farinta COVID-19.
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiyay fudaydsiga, si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay. Farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.